Kitongole ki Uganda National Drugs Authority akigamba nti kikakasiza nate eddagala eritangira mu Kenya erya lenacapavir akinono kizeewo ng'emyezi kumpi mukaaga oluvannyuma lw'ekitongole ky'ensi yonna ki World Health Organization okusemba eddagala lino n'okulikakasa nga erimu nate ku eryo eritangira akawuka kaleeta mukenenya wakati mu kaweefube ow'okulwanyisa mukenenya kino nno kyajjawo oluvannyuma lw'ekitongole kya America ki Food and Drug Administration okukakasa eddagala lino erya lenacapavir mu kutangira mukenenya mu makkati g'omwezi ogw'omukaaga 2025 eddagala lino lisuubirwa n'ate okuleetebwa ku katale mu ggwanga lya Uganda era nga ligabibwa okuyita mu kitongole ki US President's Emergency Plan for AIDS REPFAR ng'eddagala lino limiribwa emirundi ebiri gyokka mu mwaka likola bulungi ddala era nga litangira akawuka okukwata omuntu naddala eri abantu abali mu kabi akamanyi ddala ak'okuyoola akawuka akaleeta mukenenya okugezesa oba kiyita clinical trials akulaga nti abantu abasoba mu bitundu 99 ku buli 10 abaali ku ddagala lino ate baafuna mukenenya eyadde